Waliwo ensonga lwaki twebaza, tetulina bigambo bimala kunnyonnyola ku bikulu byatukoledde n'ebingi mwatuyisisa. Abadde Katonda w'amaanyi atulwanidde, mutima gwange sinza Katonda wo. Meme yange mwebaza oyo, bino byonabyeko nebiri byotalabye, mwebazenga mwebaza mu mbeera yonna. Mutima gwange sinza Katonda wo. Meme yange mwebaza oyo, bino byonabyeko nebiri byotalabye, mwebazenga mwebaza mu mbeera yonna. Bingi ebitutuukako mu nsi mwe tuyita, balabe baffe ne beewera nga batuzikirize, naye n'oyimirirawo nga Katonda omulamu, n'olwana n'oluwangula nga baabuwa tetumanyi. Mutima gwange sinza Katonda wo. Meme yange mwebaza oyo, bino byonabyeko nebiri byotalabye, mwebazenga mwebaza mu mbeera yonna. Mutima gwange sinza Katonda wo. Meme yange mwebaza oyo, bino byonabyeko nebiri byotalabye, mwebazenga mwebaza mu mbeera yonna. Kiriza chetulese mu masogo chitafe, kachibe chitono chita kumutima kwe chifute. Wakusima chansonga kanene wankubate, ngate tusanya na ye kiriza tukudize. Mutima gwange sinza Katonda wo. Meme yange mwebaza oyo, bino byonabyeko nebiri byotalabye, mwebazenga mwebaza mu mbeera yonna. Mutima gwange sinza Katonda wo. Meme yange mwebaza oyo, bino byonabyeko nebiri byotalabye, mwebazenga mwebaza mu mbeera yonna.